Mushkan
Tenzi, Tenzi wangu,
Mushkaji wangu,
Mpenzi wangu, Mpenzi wangu,
Malaika wangu,
na kuwaza.
Kwekumire ngembe obeje teri kufuwa la kujenye nanga security haninda irate bantwale
na kwa mimi sina shaka wala hila ntakupenda kila siku ya kalenda
kantuzwa tense kwe mkulira amkute wanonga mkulabye baby tondekele ransirika gono mkwano siku saga.
Usishindwe, mpenzi niko karibu nawe. Kama ni baridi, madam joto nitaleta.
Malaika wangu we, nakupenda
na kuwaza.
Malaika wangu we, nakupenda
na kuwaza.
Malaika wangu we, nakupenda
na kuwaza.
Daima, nakupenda na kuwaza.
Dawa ya mutima nsazewo tewaliva mulala singa kwe okwa kalomulu nje kusitoyo mutima kubanga bote boli.
Usishindwe rahata na utapata penzi langu utalipenda kwa ukweli.
I wanna take you home with me, feel the joy of every day, your joy.
Raha, 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 raha.